heard he said to love his story. Pitching to San Endo was a Mr. Wimpers making me cry. Crow project kuye kugambe Chomu kwa nope wani mbya limbya Wada wa wagudu seno Nakawa ze bangalindi Mumutufu ze nembi kwa wa Oma baby ze wanjanga changa Okusa kubye waswaza nange E waswaza nange Kundi nga naswala Nga baby onkabya
Wakubo mkwano wakundi uchika
Wakezo njiza
Nene jusa singa na jivako
Nga baby onkabya
Wakubo mkwano wakundi uchika
Wakezo njiza
Nene jusa singa na jivako
Don't say I'm sorry Joka nga jemanyi ndichiva chirunjo butajaye No wanikana